Kosa si kosa, makosa ni kurudia, pole sana. Kama umevumilia, tulikosana. Nikaomba ungenirudia, ukanikana hadharani, mbele ya dunia.
Beti lichomeka, zima moto hawakusaidia. Ndege ya vieta, kianguka hawakunyambia. Saizi liona, ona, ona, na sikufuatilia. Jirani alikuteka, mali yangu wakanikulia. Ni sawa,
umeniacha nimeachika. Ni sawa, ningenyamaza yote tisa. But for
real,
is that who you have picked over me? Umeniacha nimeachika.
Ni sawa,
uko sure huyo ndo mwenye unataka eh? Uko sure?
Ni sawa.
Uko sure unaweza sema with your chest eh? Uko sure?
But for real, is that who you have picked over me? Umeniacha nimeachika.
Ni sawa.
Number on your wedding day, stima zipote, upate fat fingers, ringi sitoshe. Your boyfriend akubaye kadogi, ukidhani nika cute, kakuume. Mother-in-law na father-in-law, wakuchukie, wakikuona. Unadhani ye ni catch, kumbe ye ni spam donor. Yoni nini unabonya?
My lord, I wonder, but as long as you're happy wena, we penda kenye unapenda, imeenda.
Ni sawa, umeniacha nimeachika. Ni sawa, ningenyamaza yote tisa. But
for real,
is that who you have picked over me? Umeniacha nimeachika.
Ni sawa,
uko sure huyo ndo mwenye unataka eh? Uko sure?
Ni sawa,
uko sure unaweza sema with your chest eh? Uko sure?
But for real,
nimeachika.
Ni sawa.